wa tikau mā whetū I ra tahi te iarere. Te reo irirangi o te hiku o te ika.
I mihi ana kia koutou whakarongo mai nei ki te reo o te hiku o te ika. Ko pāno e wā pāpātū nei ki o koutou talinga ka pōwhiria mai taku manuhiri ki uta tēnei ko ana karena o te tahi o mātou a tinoaranga tira mō te mahi raranga, mahi peita ma karakara katoa e pāna ki ngā landscape me weratu. Nō reira ka pōwhiria mai te kuia nei kiuta. Nō reira e ko e mihi ana rā, e mihi ranga tira ana. Ka whakautu mai koeito waia kia wātea mai no ki te whakātunga mai. Mai i te exhibition i tūki kai tāia kea ke nei i te takiwā o te aperira April, May o tēnei tau. E pehana te haere ōwo mahi, e rewe mohe nānoki ko taheonga taonga na Peter Lucas Simou ki te exhibition i tāwahi. Wērahi koe katoa ōwo taonga e ko, e pehana te noho, e pehana te haere o ngā mahi, e pehana me pēnei te rongo pai mai o rātou ko kite e aha e totoro tonu mai ana kia whakairo tonu atu koe i e tahi ma rātou ke ake pēa?
Mahi wena mahi ngā rā katoa i runga te hari.
Ki ora rā. Ai, nā rungai tērā. Engari, ahakoa tō te hōtoke nei i te makariri, pihana te āhua o me te ngāwari o wōringa mō wō mahi kāhore, e papāhia nei a koe i te mahi o mahi i te makariri?
Te oku wahi he mahi runga e hakoora te arthritis e da mea katoa me ngā mei pāna kia ko tata waru te kau ku tau i te pepure ko hui au ki te waru te kau. Ka mahi e oku ringa me ngā tūpākehe me ngā runga pira ka kāhore wende ringa e noho mahi atu i ngā rā katoa. Ko pai. Ko roa a tina mahi e nā koe i hako ora i taku tina te arthritis na me pira.
Oh.
I ngā rā katoa ka mahi au taku toi, taku kaita me ngā rāranga. Ka mutu te taima te whakāturanga o ngā peita ka mea tu tētei tangata kia mahi peita mōna, ne? E te o te hōtero o hauhoro i mua, te o te wērahi, ka mahi ei au, ka ngoti wena mea i aene, na i tira nau ki wena mea ki kōnei, ko mutu rā, ko maroke rā, me te rā tu kete, ka ko mahi tētai aene na o te pātiki, green and white pātiki, ne? Tēnā taku mahi ngā rā kato. Tēnā kaunau tēnei kui e mutu te mahi. Nā te mea e haru au e nā mahi. Kāore he pau ngā rā i taku taku hari ka mahi au tūku peita me ngā kōrari.
Ai, wo mahi hara keke ai.
Ai. Ko trai ahu ki te whakatikanga me he a ko mahi i tērā i ngā rā kato, ne?
Oh, kia ora rā, kia ora.
Ka orere au ki te mea tētei o whangatawa te a te wā, ka mutu au te werahi, a tētei o te oneroha tohe. Ka hare au. Ina kaore e kiti wete mehera u ki te library ka api au ngā librarian pēr te mahi te rorohi ko ka tiro ake au ki te gugu ka tiro ati ngā mea o te reingo o te oneroa tohe o aipara na ka karapu ai au ngā mea hihi ati au ka tū tētei te pinia ngā mea ka tū mai tētei oh here's a book with it in no, and then, well, after you when I wahine, when I tata te library, ka hoki mai au, ka stack up hoki ngā mea te taha o, a te waka mahi a tira, a te waka mahi a tira. Ka pina mea kura, ka ara, ka mahi ngā mahi sa, ka ore au ki te manga, Peter, ko tētai takoto te tepu ia hineina, he piki test noku ha, ki reira ngā Peter, ki reira tētai, he rakau no mutu, halfway.
Oh, kia ora mutu.
And the kid there on that side, halfway. Oh, no, I nearly finished. Inga wā katoa ka try out ki te ako tete mehau.
Oh, kia ora ra.
Ka tira, I've always been like that. Whatever I'm doing, I see a challenge of something that I haven't achieved.
Ai, kia ora.
And I'm always trying to overcome whatever it is that I feel is not right yet. Tēnā mahi is full of challenges, ne?
Ai, kia ora.
And ngā mea, yeah, ko ngā mea o te kāinga, ne? Ngā mea te noata.
Ai.
Hera kauno o mutu te aroha ki wene whakaturanga kato nōku, ne?
Ai, kia ora mā, kia ora ra. Ai, e runga tōna i wēna e hari ana. Mutu i a koe mahi nei i wēnei mahi ko koe anake o e ako tangatāna koe o e hoa mahi tahi tau. I a koe mahi nei wēnei mahi?
Ah, mahi e ohi te kāinga hau nahe.
Oh, ko koe?
I taku mā taima ti mahatara ko te āta, ko te toi tuku longsuit. Ka kahatu ngā tamariki, ka kahaka tamariki ki ngā mahi katoa, nā tēnā me, nā te me, it suits us, ne?
Ai.
It suits us. And tēnā mahi I haka kahatu ngā tamariki. Ka mutu tēnā, taku mai hare pira I hare ki te kau ki te me tāmata, me ngā wahine ngā tangata o te kau e mahina ngā tangata o te marae.
Ai.
Ka here au ki te mahi, tira mahi, te wā, ka mahi au. Engari, te mea te kāinga, ki reira, mahi au ku tāmata, I tera tā, e tai, e rua, e aha, ngā tangata. We all teach while we're doing our mats, other people are doing hats and kits, and I always teach kiti.
Okay.
On the side while I'm weaving mats, ne?
Ai, mahi tāpau ana kei. Ko nā e ako ana ki te raranga ke tēnei?
Ai. Ka I mua, I te wā o ngā kuia, ka mahi a ngā tāmata ko tira nahi te mahi. Engari tēnei wā, ka ako they're teaching hats and kits and wahakura, all sorts of different weaving. And people are doing all different weaving. And ko e te mahi ke tāmata, ko mahi a, ko e te mahi tina ka awhina ki te katoa, ne?
Kia ora, kia ora.
It's bringing in a lot of young people, all sorts of people, the men, anybody, and they were making stuff and learning what, to me, would have been going on all the time.
Ai.
Ka hia I tēra ka te tōngia ke roa ka mahi ngā tukutuku me ngā kāwi, ne?
Ai, kia ora, ka reira kei.
Those are the kind of dreams I have for those, for ngā marae, ne? Ka re moe pē ke roa, ka...
Ai.
Ka mahi ngā tāmata, noi hoi. E te ngā marae ra, kau tāmata, ne?
Ai, kia ora, mā, kia ora. Ai, iwe pērā ngā mahi tukutuku, ngā mea ko ngā pautama, ne?
Ai.
You know, the stairways to heaven, ki te alwaro o te kaihanga nei maroto o ngā whakairo Māori.
Ai. Tera mahi, it's dear to my heart that it should be going on. And in my, like, with those Tekau children, there wasn't one that wasn't good at painting and drawing. They were so talented. Kids everywhere, especially Tamariki Māori. But everybody loves it, eh?
Ai.
And so that's where I work with other people. But most of the time, I'm just in my own house quietly doing what I want to do.
Ai, kia ora.
And it's, to me, it's never enough because I love it and... It's home, eh?
Aye.
It's our place, and I think it's really beautiful. Ko haru au ki te mahi taku mahi.
Aye. Kia ora rā.
Aye.
E mihi ana i whakautu mai koe tō waia, kia kōreronga mai ano ko enei kōrero. Ko tēnei he hitori mutunga. Narungai tēnā e mā, what you are doing there, is there, are you getting financial benefits from what you are doing? Kahore te koha, are people actually giving you orders for you to actually paint or to make kits?
Yeah.
To order?
Yeah, the one of the Hauhura Hotel, Fran O'Hale, has paid me $1,250, I think, for that. And the one of the Tewera, he's paid me $1,000.
Oh.
They're big paintings. They're big oil paintings.
Aye, kia ora.
And the kits, well, the first lot of kits sold so fast because what we found out was they were too cheap. Down the line, those kits would have been $300 or $400.
Aye.
And they went, our top price was $185. So, people come to the house and they just want the print of that. And I haven't gone on Facebook. I want to put them on Facebook, but I'm just in the process of getting to that because I want to help one of my boys buy books to go back to boarding school.
Oh, kia ora, Emma.
And I'm not good at that side, ne?
Aye.
And we're all over here laughing and talking, and they decide they want to buy them or what point of what. That happens at all sorts of odd times.
Aye.
But I've got no system of selling them yet.
Aye.
But I'm in the process of going to a printer in Kyle and doing some more prints, and then I've got to put them on Facebook and learn how to do marketing, which is that's not my thing at all. But I need a cataract operation, and my boy needs to go to boarding school. So I try out ki te mahi tēnā mai.
Mahi te katoa, ne?
Ai, well.
Ai, kia ora, Emma. E mihi ana i whakautu mai koe tō waia ka rungo ngā tua no ka hore o mahi e ngoi kore. Now, it's not getting any slower or it's not getting further away, but the demand is getting greater and greater. I te ahai, it's out there now. They are aware of what you do, what you can do, and what you're capable of. So, nā rungai tērā pērā i tā koe mea tura. Are there benefits that have come your way from what you're able to produce with your hands? Ka whakautu mai koe, ae, nā rungai tērā, e mihi ana, you're out there doing that, even so you're doing it alone. But the thing is that wōmahi are out there, it being seen, and it's being put up in exhibitions that ngā mahi nau. Nō reira, e kōpena, if you had to say anything to the Māori people out here about our arts and crafts, what would you say to them?
First of all, before that, I want to say that I am available to paint commissions. If people have a beautiful place that they want painted, if they can take me there and give me photos, I am happy to paint like I did for Frano. It seems to just work. And I actually think that they could probably do it themselves too if they wanted to. I think it's in all of us, and I'm willing to help anybody else or to paint for them. But that's really what I want to be doing is having commissions. It works for me.
Ah, kia ora, kia ora.
And I know, I really feel that this is in all of us, both the painting and also the stuff about healing that I do.
Ah, kia ora.
It all kind of works together.
Aye.
So that instead of feeling old and sorry for yourself, you're so busy working, you haven't got time, you just work on the healing and the sore hands and massage the hands as you go and get on with your work. And when a me hei oranga, ne?
Ai, kia ora.
I ngā me, nā mātou e nei me, nā mātou o te whenua, ngā iwi o te kāinga nei.
Ai, kia ora, kia ora.
I ngā mohi o tō lātou ahi, ne?
Ai, ai.
Ai, aka haripai au ki te mahi ngā mahi o waina anō taku kōrero.
Ai, kia ora, Emma. E mihi ana i whakautu mai koe, e hari ana, kei kona a koe haere tonu ana, e kaha ana te haere pēnā i tāu e me ana. Ka hore e whai wāna ki te ngoi kore te hinengaro, e mahi tonu ana ngā ringa nā rungai tērā. Aha, kua e pāpātona a koe tata nā te walu teka, you're almost 80 years old, ngari kua te whakaaro, o te hinengaro me ngā ringaringa only around the 50s or maybe younger. regardless age, has got no barrier. Kayakwe no reira. Keep doing what you're doing, cause it's so wonderful to hear about what you're doing and what you have done, and what you're still looking forward to actually do. And if necessary, you will quite willing to teach other ones to do what you're doing, cause you believe wholeheartedly. So do I. That art is in Te Ao Māori, is in each and every one of us. Nā rungai tērā, e kō e mihi anara.
Kia ora, and the thing about the healing, I was sick with arthritis about 8 years ago, and when I went to the doctor, they gave me anti-inflammatories and painkillers, and I knew it was lethal. And I started learning, people started teaching me about dealing with arthritis and getting older, and some of it by the rugby field at the Northland Rugby Field, and some in the strangest ways and places. But I've got all that healing, and I carry it out every day. So if anybody's interested, they can come to my house, and I will teach them about it at no cost. I mean, it's something that affects everybody, and it's been, you know, just has come from aroha, from other people.
Kia ora.
I accept responsibility for my own health and my well-being, and I do something about it, and that's what I feel we all need to do.
Kia ora. Ai, kia ora.
Runga te hari.
Ai, kia ora, mihi ana mo tēnā, i runga te hari. Nā runga i tērā, kaua anho i te whakamomori kia koe anō. Get out there, do something about it, cause your health and well-being are in your own hands. Nā reira, e ko, e mihi ana, e ana i whakautu mai koe tō waia, nā rungai tērā, e ko, Māori ora rā.
Kia ora.
Tēnā whakarongo mai koutou ki te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhetu i ratahi te iarere.